baganda bange ebya kitange yankolera ebyo si bibyo kola namanyi tulukira bitali bibyo mbeera ya kati yafuka yakuvuganya embeera etukuba ekyeggulo tetufuna ne kacayi kati kafuka kakulengera lotokoza olabika nga talina wuwo balome ncemu ne matambira ambye lotokoza olabika nga talina waka balome nsazewo mbabulire kyeŋŋamba tukole namanyi tufune ebyokucakala tusoke tubikuwemu kyeŋŋamba tukole namanyi tufune ebyokucakala tusoke tubikuwemu byetukola tetufuna byafukaganibengalye newe tukola tukolera bwemage okola webakola nsi n'otuyana oluzifuna laba bye bakulagira ng'oyo balome yakulira jindi ne gye wali osula ne babyasawula balome oyo gwolaba alina gye yakulira era kati yalaluka tovolaba yeraga yatereka yaziweza kunotamanya mbuyayita mukutuyana kola namanyi tuyana nga buzitereka tukobere ngoya kwegomesa kyeŋŋamba tukole namanyi tufune ebyokucakala tusoke tubikuwemu kyeŋŋamba tukole namanyi tufune ebyokucakala tusoke tubikuwemu terina dakika ne boba muneno tuka nosokoka fetuliwo tuzikola tuzinonya batazifuna laba bye batulangira tuzifuna tuzirya tetuzisasira nekirala mutetuzitereka mwe bavubuka kyembagamba mukiwulire ebya petingi basaba mubiwumule mwewaana bwe mukola naye tetuzirabako oluzifuna laba bwe muzifekenya mwewaana bwe mukola naye tetuzirabako mwewaana bwe mukola naye tetuzirabako oluzifuna laba bwe muzifekenya producer Jona kola namanyi tufune bwe tuba tuzifunye tuziterekemu ebyokucakala tusoke tubikuwemu tunoonye future kulo tunyumirwe baby dewo kola namanyi tufune bwe tuba tuzifunye tuzitereke ebyokucakala tusoke tubikuwemu tunoonye future kulo tunyumirwe presenter muonge kola namanyi tufune bwe tuba tuzifunye tuzitereke ebyokucakala tusoke tubikuwemu tunoonye future Presenter na horror kula na manyi tufune Mary Odio.